Downloaded from my
Zach Dizzy, aka Butterfly. 100 bars, XYZ, let's go. Simko munga atisini funa kurapa. Breakfast, lunch na wajaka lefo sapa. Hivi vika lila soni dijons ni meta. Anyway sifa meneve na bwera kukamba. Inesini kwirika ni tele langa mulamba. Nina zete ni bisi batupiwa manigamba. Niliklini kutiala no need na yosamba. Aze butterfly mapiti ni mayangamba. Manje na mbo chinja na magia. Wale muembe keza nili tipenza kasila. Maramza pala na ngati chena ya kwa tira. Yatoka double double 334 ni matwins. Kasilize school feature ni maskofis. Now stone forever langa nani peta fika. I'm doing this for you and whoever ni trasita. Beautiful ladies, magelo wa mafika. Na wene wa pushing up unofika pena fika. Wena wanilanga nila mukati mwa menso. Wena wafuno ziba kwe inatoka potential. Wena wakonda skill, wena ngunipa menso. Fresh, nilimo wada kwa sini kwelela. Fire tatepe niliripa ribe chikwela. Na leta freestyle ya mene iripe zina. You can't see me but sindine John Cena. Niripe ni kwa ito Tokali ndula njosa vonze. Nga muti sokoneza mkwisa harimose. Ipo kwiri mkladi paka mapacho ka jazz. Na leta freestyle yope na 100 bars. Nifomo kwira nisa vest na matitos. Beliefs to see dorofia na success. Sweat for sweet mkolo passion se budget. Level distemper, don't break my heart. Non-stop floaty piteko na butter system. XY freestyle, boogie boogie. Bari na chena nguchope na chika style. Mukaru sweating nga mufuni kama freestyle. Zigzag flow ni meno ya ba cocktail. Sim boba biti mudia wangani masao. Mbacha support and our flow ni achi nyao. Siche using eka mkwiri katimo chino ni plow. My flow zisi anga sire ni sandi. Watimona chamene chino ni brandy. Miu wachiriza na watake nandi. Clear my lines mumutu mungani echi maki. Biti ni court. Hello my fans ndiye jachi. Zeki pa microphone kaleza ndine jati nchagi. Yemu ya bakulu papa pipopu. Mukafuno yize mpundi wa baba bibopu. Hey, sini maseka. Doing it for Zambia. One love DM na blackout media. Kuno na wasi ya nipo nuna kuna mibia. Hey, munga sepa doni wa valila unjira. Inesini na pele ni bitye ya sila.
D. Jones on the 1-2.